wenja nindirira mulezi wange simanyi oba komawo kululi twasalawo musange leero oba nzekedde essaawa zirumye mu mukaaga bwetu oba kyusize endowooza ye oba ayitidde wa muganda wange naye ate simanyi nga namujali ndowooza yeerabidde n'atafaayo emmotoka yandirwadde n'atumyeka nga nange kyaliyo ne sitawaana kati mukole ntya nze gyesituuka omukazi gw'alina mukambwe kambwe era nze ntyayo yemba kyali wano mulindiridde naye n'atunga simanyi bwe mba ndowooza tambula n'embuna wonna kubanga mbanga omulinnye mu bwa kino ndi kinyumya mbukadde bwange kinnalina omusajja yambonyabonyanga
kyala nnabwetema ekizibu kyoki ngamba obadde otya atanywedde mwenge era ekikuliko sikitegeera obaani akumbyewo ekyange kyange
obwedda ndindirira mulenzi wange ekiseera kiyise ekyotwalagaana oba omulabyeko ewuweyo ng'okyayo ate omumanya otyago otolabanga naye nyiziisa teyandirimbye kala nfiiriza tulansipooti kaŋŋende mbuuze kuba wano oba atuuseewo kaŋŋende mbuuze kuba wano oba yansose mulenzi wange kulimba bwange liki
naye bebagala ennyo we batyo eryabwe libaawa senga nali mmanyi omusawo yenna nange nenfuna yakasikiriza osanga twandibadde bwe tutyo ng'oyo owaadaaga omukwano oba ono yamanyi omukwano ng'era tewaliina ddagala bwanadda ne mmugambako omukamaka ngobaanakkiriza yenaamala aseka amajeemulukufu nga nange nsukuma ebigambo byange kansooka enzirika ewuuyo zireeta ndowooza bimusaze mukazi wattu kubanga amatama mmulaba gazimbye
ndowooza bonna bonna bebabeera zero n'omusajja simuulabanga ani anakanya nondekantawaane ng'oli mirembe gyewuwo babiita nigenda zeteyalabiseeyo nga tennamulagayo olwo yajja ate n'abaana akabawabwe nti ngajja kalenze nkoleki teereereza okutuula nga tetayita eno nsaba nsaliirewo amagezi gonna oba neddireyo nzire eno kujja
singawayagala kinyozi waabwe siriika avuganya wadde ndirunkupe naye ntegeera siringa b'olina abalimba omukazi omulungi n'omulimbalimba singa obeera mubi watyawo oba siringi za mulimbalimba lulirwa kwana kitange nga ze zamuwaga nga muli mwenna kati naasalawo obutadda kubanga akimanyi ekiseera kyonna olina okumusaba wabusajja bwankuba tebategeera kirungi olekeyo okubaagala singa ogwa mukabi ekiseera kyonna ng'olina oyakalira akuyamba yaani
nze kankubbireko sikwekakweka omusajja namwagala tuli mu buntu era tewaaliwo akabonero konna tebannagezaako okumukaka zeraseeko mba abasajja bampe kuba neekolera nino kikoola lwa mirembe gyange nnina okwefunira emikwano era ng'omuntu omulamu ku nsi nnina okweyagala endowooza tolikonga yataba kasi tuwafayo ila tukola abasinga tulina misente vya fe kuba tukola nga abasajja nolote wemba ngangulize wana chimanye kosi nga barungi musi
Nangu rwale rono bombi funko sabye mbere ko mulungi Wabule era tonenya kinyozi wabwe nange mfite wakawenda Obanga ndi mubi mulangi naye nga mumpisa senkanika
Abakazi olina bameka mumagageka
Kyokanda lina omwoyo agenda
Banka kiggwera omatengo lyeyo weka
Mumaka mulimu ekitundu
Okubeera omuwulu ekiseera kyonna lwaki wakisalawo wefumbirenga
Ate nchano nyampola mpola kubanga chenatuka kuna chiraba Wawule ratu deo kusonga yange owonzi chirizambi msanyifunyo Na kwegomba dana yeto funika kubanga totera kurabika Na yoru alero katonda watu anyaku zudeo je wawulira Jangu nkutuare kumu makagange urabene wensula mboganzi wange Ato batoti akabite wange Bambi tonswaza nkwegayirite Abatulengera banaloza Tyo bankwesi bakona wesibi Jangu tutukeyo butusi tunde kasitasi wala nyo Itachika biri
Ezenze nine yandese Siri nyo malaya nkumulire Chobale siku nyenze sebaka Elangu jie muna wesike Ekitibu atoli nukupakati Teka netile yonku seguliro Lwale lolu semu mkosi honda
Watu ya gade kugambe kanture kayo gosi nga varuji
Karu
nswazo tiamu sene yonando zogongo wovuja
Labo sirika
Wovadoli nda chichamu ganya mulimu mutimagwe ya kuraba
Aoliba
Oli nefisa chichaku gana ukubano msajja kukunga
Elitembe
Eleja kudiva kutori chusa wate gosi nga varuji Watu ya gade kugambe kanture kayo gosi nga varuji
Karu
nswazo tiamu sene yonando zogongo wovuja
Labo sirika
Wovadoli nda chichamu ganya mulimu mutimagwe
Kaoliba
Oli nefisa checha kugana ukubano msajja kukunga
Elitembe
Eloja kudiva kotori chusa wate gose nga varunji Obato ya gade kugambe kanture kayo gose nga varunji Karo nswazo cha musene na dozo wango wabucha Obato linda checha muganya mulimu mutimagwe ya kuraba
Kaoliba
Oli nefisa checha kugana ukubano msajja kukunga
Elitembe
Eloja kudiva kotori chusa wate gose nga varunji Obato ya gade kugambe Kanture kayo gose nga varunji Karu nswazo cha musene na dozo wongo wabucha Mwabato linda checha muganya mulimu mutimagwe ya kuraba Oli nefisa checha kugana okubawo msajja kukunga Eloja kudiba otori chusa wadigose nga varunji Mwabato ya gade kugambe kanture